Uzunkumbule sandwa, uzunkumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Oh, yeah. Uzunkumbule sandwa, uzunkumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Ngizobuya. Usweet uthanda lowaye lowaye, esenza ngakhona baninga bazela umona. Omina naye siweve siweve,
omina naye
siweve, yeah. You've been the one from the jumping gazi. Oh my cousin big food a party. See I got plans for us to yazi. Sweet my love, unge sabi. No way couple better try to find my way. I got my ghetto chick ngenza ngisangane. Yo put my nini spanning go no love for me. I'm on my way, I'm on my way. Uzunkumbule sandwa, uzunkumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Oh, yeah. Uzunkumbule sandwa, uzunkumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Ngizobuya.
Oh na 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 na. 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 Njengoba ngihamba ngizobuya ntamba. Ongyazi lava ukungimatasa. I promise nana, I be hope for sapa. It's papa, songkaya le kaya.
Ngakunzi mabambule, kunge kutang to tele. Himula yo tandong zogletele.
Uzunkumbule sandwa, uzunkumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Oh, yeah. Uzunkumbule sandwa, uzunkumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Ngizobuya. Uzunkumbule sandwa, uzunkumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Oh, yeah. Uzunkumbule sandwa, uzunkumbule ngoba ngizobuya ngekhathi santambama. Ngizobuya.